Nikipata cash na kwa fresh kama cucumber, nikiwa na dash na kwa mjesh bila fungwamba. Kwenda rest sio ni case Mr. Kubanda, ya kijiset sikuwe pesh na yaka juu chanda. So mtu kila mtu ila ni mtu wa watu, mtu shabu kuntu na ni mtu mbabu. So mtu kavu yu mtu ana utu na love, lakini so mtu kila mtu na so mpu mbabu.
Nikosikia biti tu nkatamani mfanye verse, nka mcheki ngosha kanambia Simba mbona freshi. Upesu pesi nkandika ni made kesi, na sasa ngoma kitani menuka kama kiesi. I started young kaba sijaitwa Chibudenga, enzizo naitwa Domo Squeezy at lips denda. Fresh baba tifo manite baba nilani, nasikia naitwa baba Bluli na kuna mama mitani. Mzuka ukipanda ukate viuno kama vanga, kwa biti ya kubanda inobakwa na muza karanga. Ukinchukia sikosi ela, hivo kwangu sio kesi, kunkopea na Cinderella haiwezi kuwa freshi. Simba toka mbuga Tandale, naona swala wanafosi tuwe sale sale. Viuno vidogo wanataka pensa pepe kale, so walitaka kiti ni mapadi kitanda wakalale.
Fresh, fresh, fresh.
Wambie mjini shule wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Kipoku kuendesha gari
fresh,
kwenda kwa miguu Zanzibar
fresh,
wabunge kucheza kamari
fresh,
masela kula ganja na askari
fresh.
Silver fox kama bada boa wandipa, naitwa boss na naboka babangida. Fresh off the boat, niko Zanzibar, na smek harafun kwa na kandiba.
Kandiba!
Fresh kama pipi ya mint, pipi ya bint, pipi ile pipi ya lift. Pia please, I wish I pia through your police. Iko weird, there's a gear na kazu ya release.
Wambie mjini shule, wasitamani, yote vimelipiwa. Kama ukipenda vya bure, leta sahani, utapakuliwa. Baresa kuokota siso,
fresh,
kula chapati kwa kijiko
fresh,
Rihanna kuimba mdundiko
fresh,
Anko Magu kwenda disco
fresh. Wana hila kuwapa kutoka jasho pasi na mbio, au hila papa ya kwamba wezi paka tadio. Wajweki fresh fresh kabla hii fresh ya jajuz. Cash cash nafanya boss lady asake mabuz. Astake makuz sale pick yake pato tattoos. Tupo fresh tumekuwa squeeze, so watu wa mojiku watu na kesi kiwa manyunya mvo kwa siafu ni mafuriku. Fresh,
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 fresh.
Yeah, ati ni fresh kubanda na bana pua, au kwenye miko ya hip hop atakuwa amezingua.